olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/samoan. O saientisi so se vaenga le lalolangi e au fiai ma au se tāluia o loo ngālulua i polo keti e whaonga aisu e suenga i le mānawa e ilo ai pēa a fia se tasire ngase ngase o le kānesa. O le whaamoe moe o fō mai i so se vaenga i a maua le ngase ngase lea i lona whatoa a mata i le teimie maua i le tangata i a maile i o i le teimie matua i a fia tinga i nai se ngase ngase. O au lao le au su e olo o ngālulua i polo keti ese ese i le lalolangi, olo o lātou mawaina pea awala e mātawina i le kānesa e alalea i su e su e nga i le mana vale ngase ngase. O se au mai le universite a le Imperial College University mai lontona, o lātou whalau te leina se tasi o whainga e whata i tai i kānesa e awhia i le tangata mai le vaenga o lo o whaau i atuai tau mawha a nga i atu i le manawa se iturou. Ngase ngase la e feula i tutonu o se tanga pepa o na ave ina leo a lātou manawa i se tube e whaia i eisu e suenga. O Dr. James Ellis o se tasi o le au suesue.
So we have the sample, the patient breath samples which we've prepared and are now in the instrument ready to be run. The thermal desorber here will heat them up and take the compounds that we've collected from the patient breath at the GP surgery onto the instrument. That is then heated up and goes onto into our oven, our gas chromatography oven. This is where we separate the compounds that we're interested in, and we do that here. And it heats up to approximately 250 degrees.
Amae ona faia lea ngā luenga na amata loa lea ona iloilo e saentisi tu ai ngā kasa o loo aofia mai le mānawa le tangata ngase ngase. O le Professor George Hanna o loo whaaruru iai le Cancer and Surgery i le Imperial College. Compound,
which are in the gas phase, the volatile compound, are different between different tumors. And that is why it could be used as a test for multiple cancer in the same test. Like you do a blood test, you take a blood sample, but you can test for a kidney function, you can test for a liver function. The same as a breath, we can detect multiple cancers.
Na ye faido fo ye lo to tele lava ma fa no fa tino ma le sa o le fa ta inga le ya ma fa o nei lo ai le ese ese nga o kanesa.
Different organs, they have different background structure and they have a different environment. The metabolite will depend on the type of the cancer and will depend in the environment of the cancer. And that's why they are different. The technology now allow us to pick up those compounds in a very, very low levels, part per billions or part per trillions. It's like a drop in a swimming pool. So that technology allow the measurement of those compounds at a very low level. But we don't depend on a single compound. We depend on a panel of compounds for each cancer.
I le mana tele o Amerika, Dr. Michael Phillips, e whaaruru iei le vaenga o suesuenga i le Mensana Research in New Jersey. I se poloketi o lo whaatupe le US National Cancer Institute. E peirawa fo i lau le vaenga suesue le Imperial College, o lo o lātou whaunga ina le kasa mai le mana vale ngase ngase, e whaia ia lātou suesuenga, a lo o wawa ai la i lātou ia moni whaailo o le kaneso le mama. O lātou i loa i se tasi vaenga o whaingoa o le magic, i le whapupu o le whapertania, o lātou i loa i o le magic biomarker, le e whaamaoni ai le awhia o le tangata i le kānesa i le māmā, i le tūsamare valusru whapasenio le sa'o le asu e suenga. Whamai Dr. Phillips e moni o le whainga o lo whaonga i le vaenga lea, o le gas chromatography, o se whainga whaona pōnei, a le whainga na mai o le sekin o le manawa, a le ngase ngase o se whainga umalewa.
Hippocrates, back in ancient Greece, told his students to smell their patient's breath. Back in the 19th century, some people said they could smell typhoid or tuberculosis.
Yau stadia nei, o le ausu esu eile Flinders University na o la natu li putia le lua felua se fulu, wa yai se anga iluma o la natu su esu enga ili faa lautereina, o se fainga e faa taita iaile maa naba I fafo la tangata, exhale, esu esu e mailu aile ese esenga o kanesa o lo ono a fiai, po kanesa o le ulu, ia po o le ua foi, mai e o lo o a fiai le kanesa. I le larolangi atoa, o kanesa o le ulu maleua e mauai le ono pasene o le tūwhata singa o kanesa o fasio tia ili siria ma le tolu se lau wafe o tangata I le tausanga I le larolangi atoa. O le tapaa, ava malosi, ma le lelelei o le tausinga o oloa o mafua anga upito lama tia ilea o le soifua I le kanesa. Saanoa le whaalurunga o le ausu isu e le ala taiva I le lua fedua sfulu, Roger Yazbek, O le wha moe moe na ia wha le leia I ungo o tong fitinga ma ngase ngase e a awhia I tangata.
We found that patients with head and neck cancer have a unique gas profile compared to non-cancer patients.
I le wha ngā ina lai le ausu isu e a Flinders o wha te ita inga tau whainu mera po statistical modelling wo la tau wha lau tele I le whainga le le mānawa e ma whainu e noa aile e se e senga I le wā o ngāse ngase e a awhia I le kānesa ma ngāse ngase e le o awhia. O le polofesa o Hanna mai le Imperial College na ia ta ue māsani lava a le toi fautua ina ngāse ngase toi whaia nisi suesu enga wha o popo po o le wha tani loa ma waai pe wha tele I nā unga o le ngāse ngase. Na ia ta ua o le urua I whainga e ono mamafa atu lea I le au unanga tau soifua manoreina a o le lona lua e ono mau mawai le soifua.
If we wait too much and the patient has an early cancer, then it become late cancer by the time the patient have very definitive symptoms. So really, where is the balance here? So what we think, rather than wait and see, do the test. If the test is positive, then the patient will be referred for investigation. If the test is negative, then reassure the patient, and if the symptoms returns, then we can test the patient again and refer. So the test will replace almost wait and see.
A mai alole suesuenga I poloketi SS o lo fa solo I le larolangi e ono adia e aisona SSenga e matua I tulanga ese. Nipoti na tufatsia Alan Lee, ma le SBS News, ya ma wafaldi wina molo si la fia, ide nei fo ima taupu.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.